Tera. Hakika nimekupenda. Na terrorize the old hinders, mamako na nito daddy, so I'll be your step daddy for one night only. Tera naongozwa na Mungu, umeshindwa kuishi na Tera. Na uko uendako, baby mama, take care. Huyo mtoto ni zawadi Mungu alitupea. Namba moja usogope Tera, usogope mama, watoto usogope, kusu hela usogope. Mina usiana na universe, kesho naeza kwa Bill Gates.
Sipende dharau na kujikuta wene nani. Wene nani, sipendi dharau na kujikuta wene nani. Wene nani,
miaka mitano upo na Tera, uliwezaje? Alafu leo unashindwa kiaje? Hakika nimekupenda. And I got dough, ndo maana siezi kukaa kwenye ndo.
Sipendi dharau na kujikuta wene nani. Wene nani, sipendi dharau na kujikuta wene nani. Wene nani?
Jamani Tera, basi neza interlude sile unda ndoa, basi mbili za mbuku zikavunja ndoa. Never been a troublemaker, vitu jinga na cheka. Nisha jue takuwa nimekuwa kimbizana na pepa. Is na solid, it's okay, is na uchawi ni utata. Mina share na JK, mina share na Kenyatta. Sandani kwamu, alala nani, choka raisi, ingia warrior. Good girls going bad, huh? Nikubaya, rafiki zangu ni akina nani malaya. Tera anaongozwa na Mungu, umeshindwa kuishi na Tera. Tera anaishi na Mungu, umeshindwa kuishi na Tera.
Sipendi dharau na kujikuta wene nani. Wene nani, sipendi dharau na kujikuta wene nani. Wene nani.
I love you.